wararka maantana waxaa kamida nin lagu eedeeyay dilka saddex haween ah oo reer Beth ahaa bartamihii sagaashameeyadii ayaa lagu helay dilka laba kamida haweenkaasi. Laba aqoonyahan oo Australianana waxaa la sheegay in laga mamnuucay inay galaan dalka China. Walaasha mid kamida gabdho lagu dilay magaalada Beth ee uu dilay Bradley Robert Edwards ayaa amaantay dadaalka boolisku ay ku soo baareen kaasoo ka caawiyay in ninkan oo konton iyo kow jira cadaaladda la horkeeno. Edward ayaa 7 bilood maxkamaddu ay u socotay isagoo lagu eedeeyay inuu dilay Sarah Spears oo 18 jir ahayd, Jane Rimmer oo 23 jir ahayd, iyo Kira Glennon oo 27 jir ahayd. Kadib markii saddexdaas gabdhoodba ay waqti la soo qaateen saaxiibadood iyagoo ku sugnaa xaafadda dadka tujaarada ay degan yihiin ee Claremont ee magaalada Abbott intii u dhaxaysay 96 iyo 97. Xaakinka maxkamadda Stephen Hall ayaa maanta ku helay ninkan oo farsamayaqaan ka ahaa shirkadda Telstra inuu dilay labada gabdhood ee kala ah Miss Rimmer iyo Miss Glennon, laakiin waxaa lagu waayay in lagu cadeeyo dilka gabadha kale ee la dhihi jiray Miss Spears oo weligeed aan meydkeeda la helin. Lee waa gabar la dhalatay Jane Rimmer, waxa ayna ku faraxsan tahay, waxa ay sheegtay inay ku faraxsan tahay in qoyskeedu ay heleen hadda xukunkii ay doonayeen.
Now we just have to keep working for the Spears family and hope someone finds Sarah. It's very sad.
Hadda waa inaannu ka sii shaqayno sidii cadaalad loogu heli lahaa qoyska Miss Spears, waxaana rajaynayaa in la helo Sara oo ahayd gabadha meydkeeda la waayay. Waa arrin murugala, ayay tiri, laakiin waxaan ku faraxsanahay natiijada hadda aanu labadan gabdhood u helay, ayay tiri. Premierka gobolka West Australia Mark McGowan ayaa ka codsaday Edward, waa ninka dacwada lagu helay, inuu u sheego maamulayaasha hadii uu ogyahay halka Sarah Spears uu ku aasay ama ay ku aasan tahay.
Can you please provide some closure to the Spears family to let them know where their daughter is?
Fadlan la qaybsa, ayuu yiri, wixii macluumaad oo aad ka ogtahay si qoyska Spears ay markaasi u samraan. U sheeg meesha gabadhoodii ay ku sugan tahay ama meydkeedii lagu aasay. Waqtigan oo kale, ayuu yiri, waa waqtigii waxa saxda la samayn lahaa oo qoyskan la caawin lahaa. Waxaa la gaaray, ayuu yiri, waqtigii xanuunkan badan oo ay soo mareen laga qaadi lahaa. Edward ayaa lagu xukumi doonaa dilka Jane Rimmer iyo Kiara Glennon bisha December marka la gaaro. Warbaahinta China ayaa ku soo warramaysa in laba aqoonyahan oo Australiana laga mamnuucay inay galaan dalkaasi. Jaraa'idka weyn ee Global Times oo ah mid ku hadla xisbiga shuuciga ee talada haya ee dalkaasi ayaa ku sheegay labadan aqoonyahan, iyagoo qoraal ku qoray barta Twitterka, waxayna ku sheegeen labadan aqoonyahan Professor Clive Hamilton oo ka tirsan jaamacadda Charles Stewart iyo weliba Alex Joske oo ka tirsan macadka istaraatiijiyadda iyo siyaasadda ee Australia. Qoraalka Twitterka lagu qoray ayaan lagu sii faahfaahin sababta labada nin looga mamnuucay inay galaan China, iyadoo joornaalku uu ku sheegay oo keliya inay nimankan yihiin dad China kasoo horjeeda. Tan ayaa imanaysa kadib markii Australia ay fiisooyinka ka kansashay laba aqoonyahan oo Chinese. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa sheegay in shacabka reer Melbourne aysan filan isbeddel ballaaran oo lagu dhawaaqo maalinta Axada, markaas oo waxoogaa la khafiifin doono ama la qaadi doono qaar ka mid ah xanibaadaha magaalada saaran. Hadalka premierka ayaa imanaysa iyadoo Victoria ay diiwaan gelisay 12 case oo cusub oo coronavirus, halka 2 qofna ay xanuunka u dhinteen, taasoo tirada guud ee gobolka xanuunka ugu dhimatay gaarsiinaysa 733. Celcelis ahaan 14 maalmood ee u dambeeyay kaysaska ayaa hoos u dhacay oo gaaray 26.7. Mr. Andrews ayaa sheegay inay u badan tahay in markii asbuuca dabayaaqadiisa la gaaro la khafiifin doono qaar ka mid ah xanibaadaha saaran oo aan horay loo qorsheyn, laakiin waxa uu dadka uga digay inay wax badan filaan.
Sunday will not be a day of massive steps. The roadmap does not speak to that. It is not a day when we essentially throw the doors open.
Axaddu ma noqon doonto maalin tallaabooyin ballaaran la qaado, sidaasna kumaanaan sheegin roadmapkii aanu soo bandhignay. Ma aha maalin aan dadkoo dhan albaabada u wada furayno, hase yeeshee, ayuu yidhi, waxaanu qaadaynaa tallaabooyin oo tartiib tartiib aanu markaasi u furayno ama u qafiifinayno xanibaadaha, ayuu yidhi, markasta oo aanu awoodno. Dowladda gobolka New South Walesna waxa ay ku dhawaaqday inay qafiifin doonto shuruucda ku aadan aroosyada, iskuulada iyo isboortiyada. Isbedeladan ayaa waxaa ka mid noqon doona in aroosyada loo ogol yahay ilaa 20 qof. Sidoo kale isboortiyada iskuulada lagu qabanayo ayaa la ogolaan doonaa laga bilaabo teeramka cusub ee iskuulada markii fasaxa laga soo noqdo. Arintan ay ku dhawaaqday dowladdu ayaa imanaysa iyadoo New South Wales ay gashay maalintii saddexaad oo wax kaysa oo dadka ay isu gudbiyeen aan laga helin. Qasnajiga dowladda federaalka ee dalkan Australia, Josh Frydenberg, ayaa xaqiijiyey in dowladdiisu hadda aysan raadinayn inay miisaaniyadda ku celiso waxa loo yaqaano surpluska, oo macnaheedu yahay in lacagta dowladda soo gasha ay ka badato qarashka baxa, taasoo uu yiri inaan isku daydoonin 4 sano ee soo socda kadib xanuunkan faafka oo dhaqaalihii dilay. Waxaa awra loo qiyaasayay in dowladda qarashka ka baxaya uu ka yaraado dakhliga sanad miisaaniyadeedka lasoo dhaafay ka hor inta COVID-19 uusan adduunka qarqin. Laakiin dhaqaalayahanada intooda badan ayaa saadaalinaya in miisaaniyadda sanadkan qarashku uu ka badan doono dakhliga $200 billion. Waqtiga caadiyan lasoo bandhigi jiray miisaaniyadda oo dib loo dhigay ayaa hadda lagu dhawaaqi doonaa 6 bisha Oktoobar. Dowladda Queensland waxa ay ku dhawaaqday in xanibaadaha saarnaa tirada dadka kulmi kara iyo dadka booqan kara isbitaalada iyo xarumaha dadka waayeelka lagu hayo ee magaalooyinka Brisbane iyo galbeedka Moreton la qaadi doono marka la gaaro Jimcada. Tan ayaa imanaysa iyadoo gobolku uusan diiwaan gelin wax kaysas cusub oo coronavirus. Saadaasha hawada berita oo Jimcaha magaalada Beed waxoogaa roobaba oo dabaylo isu beddelaysa 24 bay gaaraysa Adelaide roobab iyo 13 digrii, Melbourne waa roob iyo 12 digrii, magaalada Sydneyna waa roobab iyo weliba dabaylo isu beddelaya iyo 24, halka Brisbanena inta badan ayaa cadceed tahay iyo weliba 30 digrii.